mana yanjye sinifuza guta uko naje ungira ubuntu sakaza urukundo muri wowe sikwariyo nzaruhukira iteka imiruho y'isi n'imisozi nurira
ndaje mu bwiza bwawe ndaje ungirire neza ndaje n'ubicungira yajwi ryawe ryongorera ndaje neza utwungire Daje nubicungira Yajwi ryawe ryongorera Daje neza utwungire Aho Yesu ushaka
Hari impamvu gutuma muri imbere Ndirimba zaburisha wakoze umurimo wambereye incungu ubwo naruwo kuzapfa umpindura umwana wawe ndaje shima
Ungirire neza
Ndaje Nubicungira
Yajwi ryawe
ryongorera
Ndaje neza utwungire Aho
Yesu
Gaho Gesù